life is life, and every man live it in his own way. But the best way to live life is to live with the truth in your heart. But if you stand for the truth, you better be ready to stand alone. I say, if you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Give me out. You want to get a good idea, can only walk on your side, Yalin and the same thing. You want to get a good idea, can only walk on the same thing. You want to get a good idea. Naye geje unyisa kusenteze yali alina bekwaso yali tapo wa musite kanolusi bafide bebachala yabakwata kukono na baleta kumugeto beranze ukuva mubuto ayagala nyome kula menga byekwaso mulumuze na msalako nimwebuzisa nto chikolo chalyekwacho yanga babuli kulobere nga nze sente zolifula zireme kufula muntu mulala oberanga mwesimbwe bicamo bigane bitufu yobeosomesanga balala. I know that the truth will be a lonely road ulemelanga konolwaniranga amazima buli lwoyimirira ku mazima oyimirira bomu neva eva expect nobody to defend you. Bagala nyo kugenda mu ngulu naye tebagala kufa. Bagala nyo kugagawala naye tebagala kutuyana. Bagala nyo kugenda mu ngulu naye tebagala kufa. Bagala nyo kugagawala naye tebagala kutuyana. Sente twagala ebyo mugaga twagala naye teri nsobola kugula mwoyo. Bikyamu bikolwa olina kutubira banayo kubyogera kubera nga kubira mwoyo. Zeje mbudde nsalawo ngaesonyiwe byenjagala okukyusa kambyekyusize oba kukogala maloba luzikandwe zimire byenjagala okusomesa abaana kambisomeseze. Ai zeje nnume engoye okuzijja nga China nga tulima pamba tuzaala ne badizayina singa twali twazimba oero refina tetandivudda mitembeera zaba foreina. Babulo libuli wakufula mbega ajja ne makago nakukolera mateeka. Twagala nyo kugenda mu ngulu naye tetwagala kufa. Twagala nyo kugagawala naye tetwagala kutuyana. Twagala nyo kugenda mu ngulu naye tetwagala kufa. Twagala nyo kugagawala naye tetwagala kutuyana. Nze mba wakulunga bagamba ntyebyensi ebimu byo byabunda boba nekyokiririza mu kiyimiriranga kobomu nga bwoligwe era botankula ngaoltalo nga weesiza emikwano gyomba nkusasidde be bamu abakujubisa ate ne bakulabisa kati nosaana obeegendereze atya amazima ga mutima gw'okuzina mwana wo. Era muzeyi yangambye nalirira famire y'omukyala n'abaana bo. But if you stand for the truth, you better be ready to stand alone. My son, if you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Ayaga, yaga, yaga, yao. Bagala nyo kugenda mungulu na yete bagala kufa. Bagala nyo kugagawala na yete bagala kutuyana. Bagala nyo kugenda mungulu na yete bagala kufa. Bagala nyo kugagawala na yete.